kupenda. Na wakithani na kwenda, mimi ndio narudi mwana kwenda. Na ikini chakwe tutugawane, leti chumba kidogo tupanane. Maneno ni ya nini tupishane, tusha penda na basi tuzikane. Napewa mapezi na mashamsham, mwambie uyo ex mambo bam bam. Akume mahaba matamtam, acha Mungu kutesa kwa zamzam. My baby, oh baby, mwana mita wa mita mwama kositati. We baby, my baby, mwana mita wa mita mwana konara. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh bah. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza honey, oh. Oh baby wangu, mwezi unanivua kama samaki. Naona wivu, akusitaki. Mwezi umenisweka mate, kamdomo mate, achoni kamate. Ayani umeshusha pressure, ila soka mami unanitesa. Ni ila kila siku kukesha, mamuda unashindwa kutosha. My baby, oh baby, mwana mita mwama kositati. We baby, my baby, mwana mita mwana kona. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh bah. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza honey, oh.